subax wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o e oo idinkaga imaaneysa washington. waa subaxnimo isniin ah oo bisha oktoobar ee sannadka 2021 ay tahay waa novembar 1 sannadka 2021. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha 16-19 mitrban iyo bogana internetka v o a somali com. saacadda afrikada bari xaggiinnu waa 6:00 aroornimo, washingtonna waxa ay ku taagan tahay 11:00 iyo bar saq dhexe. idaacaddeenna waxaad idinla socodsiin doontaa anigoo ah sahre cabdi axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid a magaalada muqdisho oo maanta lagu dooran doono mudanayaashii ugu horreeyey ee ka mid noqon doona baarlamaanka aqalka hoose ee 11-aad ee soomaaliya.
doorashadii soomaaliya ee muddada dheer la sugayey, laysku soo khilaafay, marba meel taagnayd, ilaahay fadligiisa maanta waxaa bilaabmaya doorashadii u horreysay. labadii xildhibaan ee ugu horreeyey ayaa ergo iskudsidkan ay dooranaysaa haddii ilaahay yidhaahdo.
waxaad sidoo kale maqli doontaan qaar ka mid ah haweenka Puntland ku dhaqan oo iyagu rajo ay kaga maarmayaan qaba hanaanka qabaa'ilka sida la yiri, sida ay muujisay doorashadii golayaasha deegaanka ee dhowaan ka dhacday qaar ka mid ah degmooyinka Puntland.
waxaan ka mid ahay xildhibaanada musharaxiinta oo kasoo dhex muuqday golaha deegaanka. waxaan aad ugu faraxsanahay inaan noqday kuu ka soo mid noqday. waxaan kale ku faraxsanahay inaan ku soo baxay keligay oo bulshada u soo saartay iyadoo aanan garabka iqahayn oday dhaqameed aabe wala nin kale, anigu aan ku soo baxay codka bulshada.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkeennii caalamka. ra-iisul wasaaraha dalka Jabaan Fumio Kishida ayaa waxa uu si dhib yar u helay kuraasi doorashada ee xaddii shalayta inta badan lagu tartamay ee doorashada baarlamaaniga ahayd ee dalkaasi, inkastoo uu lumiyay kuraasta qaar iyada oo dowladdiisa ay toddobaadyo jirtay ee la tacaalaysa nidaamka dhaqaale xumida iyo saameynta uu ku yeeshay xanuunka COVID-19 dunida iyo gobolkaba. xisbiga Liberal Democratic Party ee Kishida iyo isbahaysiga yar ee komitee ah ee isaga ku ay ku bahoobeen kuraastaasi ayaa si wada jira waxay u heleen 293 kursi, inka badan sida lagu sheegay natiijadii la sii daayay ee kama dambeysta ahayd, inkastoo aanan weli si rasmiya loo shaacinin. waxayna taasi aad uga sarreysa aqlabiyadda 233 kursi ee 465 xubnood ee aqalka hoose ee baarlamaanka ee dalkaasi. hogaamiyaasha G20 la yiraahda ee ku shiraya Roma ayaa isku raacay in ay ka shaqeeyaan sidii loo gaari lahaa dhexdhexaadnimada kaarboonka qiiqa hawada lagu sii daaya, isla markaasina ay meel dhexe isugu imaan lahaayeen ku dhowaad bartamaha qarnigan. waxaana ay ballan qaadeen inay joojiyaan maalgelinta dhirta dhuxusha ee dibadda dhammaadka sannadkan. si kastaba ha ahaateese, waxay ku guuldareysteen inay ku heshiiyaan joojinta dhuxusha gudaha dalalkaasi. xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa waxa uu ku qoray bartiisa Twitter-ka in inkastoo uu soo dhoweynayo xalka ay gaareen hogaamiyaasha dalalka ku bahoobay G20, inuu haddana dhinaca kaleeto Roma kala tagaya iyadoo aysan wax badan ka hirgelin ajandayaashii ama natiijooyinkii uu rajeynayay in kulankaasi ay kasoo baxaan. hogaamiyaasha ayaa soo saaray warmurtiyeedkii ugu dambeeyey axaddii shalayta dhammaadka shirka kadib 2 maalmood socday ka hor wada hadallada guud ee qaramada midoobay ee isbeddelka cimilada ee COP 26 magaalada Glasgow ee Scotland, halkaasi oo shirka uu ka dhacayo. subax wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, halka wararkaasi idinkaga imaanayaan oo nagala socotaan waa idaacaddeena subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o e da. maanta isniin ah ayaa lagu wadaa in magaalada muqdisho lagu doorto xildhibaanadii ugu horreeyey ee ka tirsan aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya, kaasi oo dhinaca kaleetana fure u noqon doonto hanaanka doorasho ee 275 xubnood ee ka kooban yahay golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya. Labada mudane oo ka tirsan xildhibaanada golaha waqooyiga ku tartamaya ee baarlamaanka ayaa ka mid a xubnaha maanta doorashadoodu ay dhaceyso, sida uu wariyaha v o eda u xaqiijiyey afhayeenka guddiga doorashada federaalka axmed safiina. Wariyaha v o eda cabdulqaadir maxamed cabdulla ayaana khadka telefoonka uu ugu waramay.
Doorashadii Soomaaliya ee muddada dheer la sugayey, la isku soo khilaafay, marba meel taagnayd, ilaahay fadligiisa maanta waxaa bilaabmaya doorashadii u horreysay. Labadii xildhibaan ee ugu horreeyey ayaa ergo iskudsidkan ay dooranaysaa, haddii ilaahay yidhaahdo, ergo 101 ah ayaa labada kursiba dooranaya. Ay ku tartamayaan 4 murashax oo lababa ay ku tartamayaan 1 kursi. Marka alxamdulillahi rabbil caalamiin, muddo dheer baa laga soo shaqeynayey, muddo dheer baa indhuhu hayeen doorashada ka socota Soomaaliya, beesha caalamku ay sugeysay. Maanta waxay ergadaas u soo dareerayaan inay codkooda u dhiibtaan si xora oo xalaal haddii ilaahay ilaado.
Waa gartay. Marka kuraasta maanta furaha u noqon doona baarlamaankii 12-aad ee Soomaaliya yaa ku tartamaya, maxaad se nooga sheegi kartaa sida doorashada ay u dhacayso?
Runtii doorashadu waxay u dhacaysaa qaab qorsoodiya. 101 ergo ayaa kala dooranaya oo kala xulanaya labada murashax ee isku beesha ah ee ku tartamaya kursiga 1-aad. Sidoo kale isla ergadaas ayaa dooranaysa oo kala xulanaysa labada murashax ee ku tartamaya kursiga 2-aad haddii ilaahay ilaado. Waana barbilowgii 1-aad ee u horreeyey ee doorashada golaha baarlamaanka Soomaaliya.
Yaa ku tartamaya ee kuraasta maanta la dooranayo?
Runtii murashaxiinta istiwaan gelisay ilaa hadda waa 4 murashax. Waxaa ka mid ah oo dadku ay aada u yaqaanaan ra-iisul wasaare ku-xigeenka Mahdi Guuleed ayaa ka mid ah. Waxaa kaloo ka mid ah xildhibaan Biixi Iimaan oo isaguna ah xubin aada iyo aada u firfircoon oo ka mid ah baarlamaankii 12-aad oo maantana u tartamaya mar labaad inuu ku tartamo isla kursigii uu ku fadhiyey ee baarlamaanka 12-aad haddii ilaahay ilaado.
Haddii aad tihiin guddigii doorashada ee heer federaal, doorka aad ku yeelanaysaan doorashada xubnaha aqalka hoose ma wuxuu la mid noqonayaa kii aqalka sare?
Markii hore maamul goboleedada ayaa awoodda lahaa, maadaama kuraasta aqalka sare ay yihiin ergooyin amba xildhibaano matalaya maamul goboleedka. Madaxweynaha ayuu habraacu awoodda siinayaa inuu isagu soo xulo dadka ku tartamaya kursigii kasta, baarlamaan baana dooranaya baarlamaanka maamul goboleedka. Imaka awoodda wax soo xulista iyo muxuu ahay erga doorashada waxa iskala beelaha. Annagu waxaanu nahay korjoogayaasha ilaalinaya doorashada si cadaalada inay ku dhacdo. Waxaanu nahay dadkii sanduuqa gaadhka ka hayay nidaamka iyo doorashada u ilaalinaya labada baarlamaanba. Sidaa daraaddeed, awoodda mar walba waxa iska leh beelaha wax dooranaya, laakiin tan way ka qaab duwan tahay golaha shacabku ee golahii aqalka sare.
Waa sidee doorka ama qondada haweenka ee kuraasta hadda loo tartamayo ee doorashadoodu ay ka bilaabatay magaalada Muqdisho?
30% ayaa loo asteeyey in haweenka loo gaar yeelo. Waxaan rajaynaynaa siday u socotana ay u caddahay in baarlamaanka 12-aad ay gabdhuhu kaga badan doonaan baarlamaankii 10-aad. Baarlamaankii 10-aad waxay lahaayeen kuraasta 424 ayay ku soo baxeen, qaar rag la tartamay iyo qaar dumar kaliyata la tartamay. Baarlamaankan waa ka duwan yahay insha allahu tacaala. Waxaanu rajaynaynaa in 30% ay gaaraan iyo ka badanba. Marka qoondada haweenka runtii meel fiican bay maraysaa walaal, ma garatay?
Kaasi waxa uu ahaa afhayeenka guddiga doorashada ee baarlamaanka Soomaaliya Axmed Safiina, oo u waramay wariyaha v o eda Cabdulqaadir Maxamed Mursal. Halkaasi aad ka dhageysanayseen dhegeystayaal waa laanta afka Soomaaliga ee v o eda. Dhinaca kalena, doorashadii golayaasha deegaanka ee Puntland ee dhowaan ka dhacday 3 degmo ee maamulkaasi Puntland ayaa dumarku waxay heleen tiro kuraas ah, waxaana jirto rajo ay dumarku ka qabaan inay u tartamaan hoggaanka golayaasha deegaanka kale ee la filayo inay qabsoonto doorashadooda. Haddaba sidoo kaleeto waxaa muuqata in haweenku ay u arkaan fursad u dhaanta habka qabiilka oo aysan ka heli jirin doorkii ay ku lahaayeen amaba ay rajaynayeen. Faadma Yaasin Jaamac ayaa warbixintan nooga soo dirtay magaalada Boosaaso.
Haween badan oo danaynayay inay ku biiraan siyaasadda ayaa waxaa rajo geliyey qoondadii ay haweenku ka heleen doorashadii tijaabada ahayd ee ka dhacday saddexda degmo. Degmada Qardho ayaa ahayd goobtii ugu badnayd ee haweenku ay 27% ka helaan kuraasta golaha deegaanka ee ay xisbiyadu ku tartamayeen. Qaar ka mid ah haweenkan ayaa VOA u sheegay inay aad ugu faraxsan yihiin in dadweynuhu ay codkooda ku doortaan iyaga oo aan qabiil wax ka doonan.
Magacay waa Faadma Cabdisalaam Xirsi, ka mid ah golaha deegaanka ee uu soo xushay xisbiga Mideeye. Xisbiga Mideeye waxaan ku xushay in ay tahay qofka labaad gabar aana dareemay inuu yahay xisbi ahmiyad weyn u haya haweenka. Doorashada tanuna waxay noo dhiirigelin ku samaysay gabdhihii caqabadaha ay ka haysteen markay xubnaha isu soo sharaxaan. Muddo badan ayaan isu soo taagnay annagoo danaynayna dalkayga dadkayga inaan wax u qabanno, fursadna u weynay. Iyadoo la leeyahay haween baatiin waxba ma qaban kartaan, maantana alxamdulilaahi rabbil caalamiin madaxweynihii shanaad oo Puntland ayaa noo suurtageliyey inaan aqlabiyad ka helo ururada siyaasadda.
Magacayga waxaa ladhahaa Caasha Khadar Cabdi, waxaan ka mid ahay xildhibaanada musharaxiinta oo kasoo dhex muuqday golaha deegaanka ku guuleystay. Waxaan aad ugu faraxsanahay inaan noqday kuu kasoo mid noqday. Aniga keligeyna ma ahee gabdho badan kasoo dhex baxeen ururada kuna guuleystay inay golaha deegaanka kusoo biiraan. Waxaan rajaynaynaa anagu inaan midow oo gacmo ashaysana inaan ka shaqeyno maxay ahayto ka shaqeyno arrimaha degmada iyo adeegada bulshada reer Puntland. Waxaan kale ku faraxsanahay inaan kusoo baxay keligay oo bulshada soo saartay iyadoo aanan garabka iqahayn oday dhaqameed aabe wala nin kale, anigu aan kusoo baxay codka bulshada.
Magacayga waa Nadiifa Maxamed Cali, waxaana isku duwaa ururada haweenka sagaal gobol ee Puntland. Faraxsanahay qoondada ay ka heleen haweenka saddexda degmo ee tijaabada ah, gabdho iyaga iskood u soo doontay inay helaan oo matalaan dadka xildhibaanada ayaa yimi. In badan oo ka midana way guuleysteen. Gabdhaha kale ee Puntland waxaan rajaynayaa inay gabdhahaas ku daydaan. Waxaa kale oo jirta in ay xisbiyadu ku soo baxeen qoysas isqaba oo maasha Allah taasuna guul weyn tahay, weliba qaybtood xisbiyaal xisbi ka soo baxeen. Waxaa jirta oo kale dad heli jiray afar xildhibaan, maanta inay heleen hal xildhibaan, dad xildhibaan heli jirna ay heleen ka badan.
Cabdi Faarax Juxaa oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed ayaa sheegay in doorashadan cid kastaaba ay guul sheegan karto, isla markaasna haweenku ay door muuqda ku leeyihiin.
Waxaa soo baxay gabdho la doortay oo si fiican uga dhex muuqda golayaasha deegaanka oo markii ugu horreysay magaalada Qardho kale 9 gabdhood baa soo baxay 72%, meelaha kalena tiro intaa ku dhow ayaa soo baxaysa. Marka tiro fiican baa soo baxaysa, waxaa muuqata doorashadan cid waliba inay guul sheegan karto.
Tallaabadan ayaa waxa ay meesha ka saartay kuraastii sida gaarka ah haweenka loogu xiri jiray, waxaana muuqata in haween badani ay si xawli ah ugu biirayaan xisbiyada siyaasadda si ay kaalin mugle uga qaataan doorashada la filayo inay ka dhacdo dhammaan degmooyinka Puntland. Faadme Yaasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Mahadsanid Faadume Yaasin Jaamac. Markana dalka Jabuuti, roobab lixaadle oo aan kala joogsi lahayn ayaa waxa ay ka da-een magaalada Jabuuti ee dalka Jabuuti, waxayna xanibeen isu socodka gaadiidka ee dhaqdhaqaaqa dadka magaaladaasi kadib markii wadooyinka uu biyo dhigay roobkaasi. Wariyaha V O E da Rabadaan Muuse ayaa warkan ka soo diray Jabuuti.
Roobab aan kala joogsi lahayn ayaa tan iyo xalay ka daayay magaalada Jabuuti iyo dhammaan gobollada dalku ka kooban yahay, iyagoo biyo dhigay jidadka iyo xaafadaha magaalada. Agaasimaha wakaaladda Jabuuti ee saadaasha hawada Maxamed Ismaaciil Nuur ayaa iga waramay roobabkan ka daaya Jabuuti.
Roobkani waa roobkii wuxuu ka wada ay ka soo kacayaa oo intan fasad qotiyana mase xeba xebahan Djibouti ka day doona insha Allah marka ubax laga soo bilaabo muluxley ubax ila iyo Djibouti xalay toole waxa bad uu soo badda oo kulaanteeda oo si aan diyaagiba kulaaday dabacadii oo si aan diyaagay isbadishay oo inta dambe waxa muddaaba xitaa waxana saadaan la yeleeyay uma keenay November had November waqti kasta inay duufaan sabaysmo laakiin lahayn uma keenay la hayo ilaa ma bareeno laakiin badii ba kulaatay marka badda kulaato waxa dhacaya daruurihiiba daruur sabaysmay biyo wataan markii soo gaaray wadankeena taabtaan ee siidiniyan marka waxaan shicibka jootu waxa kale ah waxba dhibaato ma jiraan duufaan ma jiro laakiin oo kadbu wataa ihla intaaba shay kara wax dhibaato yaani laakiin haduu si socdo waxaad dhici kartaa haduu aad u do taasina biyo badan bay saagi doonaa magaalada dhexdeeda
ku xigeenka gudoomiyaha amba bara saabka magaalada Djibouti Cabdi Xasan oo maamulaya hawlaha maareynta biyaha roobka u dhigay magaalada gaar ahaan qaybta uu xil saaran yahay ayaa sidan ii sheegay isagoo igu waramay goobtii ay hawluhu ka socdeen
baabay noqotay meel roo hoose inta brigaadka dabadiisa iyo laba meelood oo kale tiiban de soo dignay si aan markaba biyaha ugu faaruqno si ay u madoobaan ayaa dhutoola xanuun iyo deeqayn qoraan kanici iyo daqsi iyo waxba uga dhalan marka biyihiiba dhan ku soo wala ururay waana hawshiin si xoojino
qaar ka mid ah dadweynaha Djibouti oo aan kula kulmay jidadka magaalada ayaa iyaguna sidan igu waramay
roob macaan baan odayay bashbashay barwaaqo
una socday wali waa kan kala joogsan
ilaa waa ka noo socdaa allah saar nagu wado ku khair qaba
laakiin magaaladii baad
kala go'day magaalada waa kala go'day bila basbaan nahay ugu xabar bil ku tagnaa weynaba
amza umar maxamed in cali roob ku si wanaagsan buu noogu daay saddexdii aroonimo noo bilaabay ilaa hadda nagu daaya
warbixin qoraala waagaasim ka wakaaladda Djibouti saadaasha hawadu oo nuqul soo gaarsiyay laanta afka Soomaaliga VOA oo lagu xaqiijiyay inay tahay wararkii u dambeeyay saadaasha hawada dalka Djibouti ayaa lagu xusay in roobabku ay dalka ka sii dii doonaan maalmaha soo socda iyadoo la filayo inay si weyn u biyo dhigi doonaan magaalada iyo nawaaxigeeda Ramadan Muuse Jaamac VOA Djibouti
waa tahay aad iyo aad ayuu mahadsan Ramadan Muuse oo warbixintaasina la socodsiinay maamulka dawladda hoose magaalada Kismaayo waxay dafureen qorshe lagu dhisay in ka badan 10 wado laamiye oo sida la yiri magaaladaasi laga hirgelin doona taasi oo marideeda ay dhibaato weyn ku qabaan gaadiidleyda magaalada Kismaayo waxaana sii kordhisa cabashada ee bulshadu ku qabaan wadaxmada ka jirta magaalada Kismaayo wariyaha VOA-da Aadan Maxamed Salaad ayaa soo diray warkan
mashruucan la doonayo in dib u dhis lagu sameeyo 16 wado oo ka mid ah wadooyinka waaweyn ee magaalada Kismaayo ayaa waxay mas'uuliyiinta maamulka dawladda hoose ee degmada Kismaayo ay sheegeen in dhammaantood laami la saari doono magaalada Kismaayo oo hal laami u dhaxmaro ayaa inta badan wadooyinkeedu waxa ay yihiin kuwo burbursan tan iyo dawladda dhexe ee Soomaaliya ma aanay helin in dib u dhis lagu sameeyo waxana haatan soconaya qorshayaal kala duwan oo la doonayo in laami looga dhigo in ka badan 10 wado taa oo dhaxmarta xaafadaha magaalada Kismaayo darawalada gaadiidka ee ka shaqeysta magaalada Kismaayo ayaa VOA u sheegay in dhibaato adag ay ku qabaan burburka wadooyinka magaalada Kismaayo oo waydi u dambeysay ay si weyn u sii kordheen dhibaatooyinka ay ku qabaan marida wadooyinkaasi
magaalada Jaamacooyii wadooyinkoodii aanu hadda nin taksi laanayo Kismaayo taksi ku dhaxwada markaan jirooyinka iyo hadda magaalada Dafe gudaheeda aan ku soo wareego ridiga ka jiray iyo godadka ka jiray iyo dhisitaan la'aanta ka jirtay iyo maamulka hadda maamulka Jubaland sidii meesho nabadgelyo u tahay iyo wado xumada ka jirta marka aad isku fiiriso waa aad bay u kala fogta
injineer Axmed Cabdi Aadan oo ka mid ah injineerada gacanta ku haya dhismaha wadooyin laami ah oo ay hesho magaalada Kismaayo ayaa bulshada u sharaxay sida loo qorsheeyay dhismaha wadooyinka muhiimka ah
mashruucu sida uu qorsheysan yahay 130 km wadooyin dheerkoodu uu yahay yaan 16 wado oo marka la isku daro dheerkoodu uu yahay 130 km in magaalada loo dhisa ayuu mashruuc yahay taasi waa qorshaha weeye 16 wado oo dheerkoodu marka la isku daro 130 km ay isku noqonayaan weeye wadooyinkaas 16 wado ah ee 130 km dheerkoodu uu yahay qaar kamidana lacagti waa loo hayaa qaar kamidana wari lacag looma hayo
gudoomiyaha hore ee maamulka degmada Kismaayo Ibrahim Maxamed Yusuf Timijira ayaa dhankiisa fariin u diray bulshada xaafadaha qaar ee magaalada Kismaayo oo uu sheegay in ay wadooyinka soo galeen.
Waan kale oo rabaa inaan halkan kala hadlo dadka degan xaafadda Majambo la yiraahdo oo hadda aynu ka hadlaynayo ay suurageli weydeen wadadii in laga sameeyo sababtoo ah wadadii ma dhex degen. Dadkan waxaan u sheegaynaa asaabkood waa ka harayaan wadalaan bay haanayaan xaafadoodana waa laga guurayaa hadday yar wax ka qaban meesha ay degan yihiin. Wadada waa laydin sheegay wax badan baa ku noqonaya xaafadda, waa laga waayay wadadii loo baahnaa in la dhiso. Haddaad samaysataan ogaada laami baa laydin dhisayaa. Tiradaan hadda sheegayna 30 kilomitir waa ku jirtaan xaafadiin. Haddaad samaysan weydaanna sidaasaad subax fadhiyeenisaan idinkiyo dhiiqada marku roobkii imaado waxay ku dhaawaa ku aragteen.
Tan iyo burburkii dowladii dhexe ee Soomaaliya, magaalada Kismaayo wadooyinkeedu maanay helin dib u dhis ballaaran, waxaana inta badan magaalada ku yar laamiyada iyaduna darawalada gaadiidka ay dhibaato adag ku qabaan in si sahlan ay ku maraan wadooyinka waaweyn ee magaalada Kismaayo oo burbur xoogan uu ka muuqanayo. Hase ahaatee, mashruucan ayay bulshadu tilmaameen in uu ahmiyad gaar u leeyahay magaalada Kismaayo, isla mar ahaantaana uu bilicdeedii dib u soo celin doono. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
Xilli dhowaantan lagu wado in magaalada Baraawo ee ka dhacdo doorashada qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka ayaa dhinaca kaleeto maamul goboleedyada wa maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ay waxay wadaan dadaallo ay dib u habeen loogu sameynayo hanaanka maamul ee magaaladaasi. Mukhtaar Maxamed Catoosh, wariyaha V O A da ee Koonfur Galbeed, ayaa warkan ka soo diray Baydhabo.
Magaalada Baraawo ee caasimadda Koonfur Galbeed Soomaaliya oo dhowaan la filaya inay ka dhacdo doorashada xildhibaanada aqalka hoose ayaa maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya wuxuu ka wadaa dhismaha golaha deegaanka degmada Baraawe. Ilaa 5 xubnood oo golaha deegaanka degmada Baraawe ah ayaa lasoo xulay, waxaana maalmaha soo socda la filayaa in lasoo dhammaystiro dhammaan xubnaha golaha deegaanka degmada Baraawe. Wasiirka arrimaha gudaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Maxamed Abuukar ayaa sheegay dhismaha golaha deegaanka degmada Baraawe inay qayb ka tahay daadejinta nidaamka dowliga.
Waa daadejinta adeegyada iyo maamulkaba in la daadejiyo ilaa heer gobol degmo in la gaarsiiyo. Waxaa la socotay in Koonfur Galbeed muddadii 2 sano ee barkaheed Madan Cabdiaziis joogay shaqooyinka laga qabtay degmooyinka, marka waxay muujinaysaa shaqada dowladda Koonfur Galbeed ay gelinaysa in degmooyinka iyo gobolada iyo state-ka oo dhan laga shaqeeyo in nidaamka dowligana uu gaaro adeegyadani ay gaaraan. Mas-uuliyiinta hadday meelaha ku soo laalaabtaan micnaheedu waxay tahay shaqa laga qabanayo bulshadii loo adeegayaa, wax la qabanayo waa intaas. Marka waxaan leenahay insha Allahu Tacaala daadejintaas adeegii iyo dowladda ay ka mid tahay golaha deegaanka in caasimadii Koonfur Galbeed ay ka laga dhisan golaha deegaanka sharaf weyn bay u tahay xaqiiqdii Koonfur Galbeed. Waana ku amaaneynaa bulshada reer Baraawo soo dhoweynta ay u sameeyeen. Mudduu socday dhismaha maamulada mararka qaar waa isma fududo. Waad garan kartiin waddankan uu burburay 30 sano dagaal iyo burbura la soo maray, isbeddelo badanaa dhacay, qabaailadii iyo wax qaybsigii iyo wixii oo dhan wada lumay. Marka in wixii wada hadal laga galo oo laga heshiiyo waqti bay qaadanaysaa liskancii, maadaama waxaan loogu talagalay in bulshada iyadana qayb weyn ay ka noqoto odayaasha dhaqanka ay qayb ka noqdaan.
Wasiirka arrimaha gudaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Maxamed Abuukar ayaa dhanka kala xusay dadka tabashada ka qaba qaabka loo dhisayo golaha deegaanka degmada Baraawe inay la soo xiriiraan wasaaradda arrimaha gudaha halkii ay isku dayi lahaayeen inay carqalad ama fawdo sameeyaan, sida uu hadalka u yiri.
Waa idin nasteexaynaynaa, waxaan leenaa ilmo adeeryaalow, dowlad baa jirta, tabashadiina iyo cabashadiina xafiisyada dowladda soo maraya. Haddaad qabiil hebel tihiin, matalaad siyaasadeed oo wasiiri xildhibaanaad ku leedihiin Koonfur Galbeed soo maraya, iyaga xafiiska madaxweynaha u gudbinaya. Wixii cabasho a jira inaan la fariisano dadka diyaara u nahay, shaqsi kasta aan la fariisano, aan dhahnan in madeero sidaan wax u samaysnayne, haddii saan la waayo beri baa saan la heli karaa. Micnaheeda maa haddii aad maanta wax weys in qiyaamuhu dhacay, beri bay fursad kale jirtaa. Dowladda fursadeeda waa 1000 iyo ka badan. Waxaan leenahay haddii meeshana ka weysa meeshana meel kale ka heli kartaa. Marka waxaan leenahay dadka reer Baraawo, waxaan leenahay intaas sana soo wada nooleedeen, nabaddaas ku wada noolaada, ganacsi baad ku wada nooshihiin, iskuulladaad wada aadiin, dugsiyadaad wada dhigtiin, annaga dhintaas aydan la rabna. Dowladdu waxay diyaar u tahay in Baraawo adeegyadii dowladda ay shacabku u baahnaayeen in la kordhiyo. Maanta mashaariic dhowr baa hadda la bixiyey oo wasiirka dhalinyaradiisa ciyaaraha wasaaradiisa ay hogaminayso oo dhowr mashruuca la rabay in dhalinyarada sportski loo dhiirigelin loo sameeyo nalalkii magaaladan in la dhiso intaa qabiil ma samayn kara qabiil nalala magaalada ku xiri ma haysaan qabiil iskuulo dhisiya arkay qabiil isbitaalo dayactiray ma la arkay waxaan leenahay dowladnimada adeegaasa ku jira in cunugaaga gabadhii wiilka dhashay iskuul ku aad caafimaad aad u heshid bii nadiif aad u heshid wax kugu muhiimsan noloshaada waa intaas intaasna dowladnimadaad ka heli kartaa dowladnimo aan ka wada shaqeynaysa
mas-uuliyiin iyo wasiirro ka tirsan maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa dhowaan gaaray magaalada Barawe ee caasimadda koonfur galbeed kuwaasi oo qorsheynaya in maalmaha soo socda ay soo gabagabeeyaan dhismaha golaha deegaanka degmada Barawe Mukhtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
Mukhtar waad mahadsan tahay markana dhinacii heesaha ayaan u leexanayaa Axmed Aarshe iyo heeskii Bun iyo Salool ayaan soo qabanaya
subax baad kaadaa nolosha waa sadar kalo hado si qorsheysay way si kale kugu soo sintaa way ilen ilen subax baad kaadaa nolosha waa sadar kalo ado si qorsheysay way si kale kugu soo sintaa way sidayno hayshalay samanti wada cirki sidayno hayshalay samanti wada cirki siksa galba cire ma hasax min qaldamay siksa galba cire محاسح من القلب ضمير جعل كني سما بريا وصوب سيو سيبو شدوري برساكن واجمي بني أسمي سلو ملها سار باهاي sama priya wosu sayo sibo isdori bosa kano achimbe bulia usome salo mala sar bahai waliyo sar waliyo waliyo uya waliyo sar waliyo waliyo sar waliyo waliyo uu raha waliyo sar waliyo waliyo uu raha
tahay waliyo sar waliyo codkaasi baxsan Axmed Orshe iyo heeskaasi Bun iyo Salool ayaan idaacadeena subaxnimo ku soo gabagabeenayna anigoo Sahra Cabdi Axmed waxaan idin kaga tagayaa isma dhaafno
sal palada o sadriga o kusi fido seda hanta moye maso lo child me way haye shewa sunna daren labo wada sidda haye shewa sunna darin labo wada sidda inu saw soo galay ma hay su ka sawray inu saw soo galay
This is VOA News via remote. I'm Tommy McNeil. Pakistan's government and an outlawed radical Islamist party have reached an agreement to end a violent 10-day rally calling for the closure of France's embassy and the release of the party's leader. Neither Pakistan's foreign minister nor a religious leader took part in the talks and gave any details of the agreement at a news conference in the capital. Thousands of supporters of the outlawed Tehreek-e-Labbaghi Pakistan Party marched from Lahore on October 22nd toward Islamabad. They were demanding the expulsion of France's envoy to Pakistan over the publication of caricatures of Islam's prophet Muhammad in France. Marchers clashed with police at several points along the way. At least 7 police officers and 4 demonstrators were killed, and it wasn't immediately clear Sunday when the party would end its rally. Thousands of supporters halted their march about 185 kilometers from the capital Friday after roads and bridges ahead of them were blocked. Paramilitary rangers were deployed to stop the protesters from continuing toward the capital. G20 leaders meeting in Rome agreed to work to reach carbon neutrality by around mid-century and pledged to end financing for coal plants abroad by the end of this year. However, they failed to agree on phasing out coal domestically. UN Secretary General Antonio Guterres wrote on Twitter that he leaves Rome with his hopes unfulfilled, but at least they're not buried. More at voanews.com. This is VOA News. The U.S. Air Force has flown a B-1B strategic bomber over key maritime choke points in the Mideast with allies, including Israel. The Air Force said Sunday that the flight a day earlier comes amid ongoing tensions with Iran, as its nuclear deal with world powers remains in tatters. B-1B Lancer bomber flew Saturday over the Strait of Hormuz, the narrow mouth of the Persian Gulf through which 20% of all oil traded passes. It also flew over the Red Sea and other areas. Iranian officials did not immediately acknowledge the flight. White House officials say U.S. President Joe Biden had very constructive talks with Turkish President Tayyip Erdogan on the sidelines of the G20 summit in Rome amid simmering tensions and strategic disagreements between Washington and Ankara. A senior Biden administration official told reporters the president made clear his desire to have constructive relations with Turkey and to find an effective way to manage the disagreements. The official said topics of discussion included Afghanistan, Syria, Libya, and South Caucasus and climate human rights, as well as Turkey's request to purchase U.S. F-16 fighter jets. China has reached a direct air trade link with Afghanistan in a bid to assist the war-ravaged neighbor's new Taliban rulers in dealing with a deepening economic and humanitarian crisis. A cargo plane carrying 45 tons of pine nuts Sunday flew out of Kabul for Chinese markets, marketing the restoration of the commercial corridor after the Islamist Taliban seized control of Afghanistan in August. Washington and the global community at large have not granted legitimacy to the Taliban administration. The U.S. has blocked its access to about $10 billion in Afghan assets, parked largely with the U.S. Federal Reserve, even as Afghanistan faces the humanitarian crisis and prospects of an economic meltdown. Sanctions stem from concerns over human rights and terrorism under the Taliban rule. China, along with Pakistan, Turkey, Iran, and Russia, have been urging Western nations to unfreeze Kabul's assets abroad and send urgent humanitarian assistance to Afghans. The United Nations says more than half of the country's population of nearly 40 million people will face acute hunger this winter unless urgent aid arrives. There is more at voanews.com. Via remotes, I'm Tommy McNeil, VOA News.
Good morning, Africa. Welcome to Daybreak Africa from the Voice of America. I'm James Mbatey in Washington. Today is Monday, November 1st, and here are some of the stories we are covering. Life in Sudan following weekend protests against the military takeover.
The general mood in Sudan, in some parts, life has returned to normal. Some businesses and markets and other private and public offices have reopened, but the turnout is still remain low.
There were also protests in Paris in Washington, D.C. Lesotho undertakes government reforms to avert constant political instability. Zimbabwe's leader attends COP26 with Western sanctions on his agenda. And is ECOWAS having an epiphany on the military takeover in Guinea?
The first time they came to Conakry, it was the finger pointing. It was the blame. It was sanction. Now, what they have said in their communique is that they are willing to support the process.
And we'll take a look at how the work of theologians influenced Islam's evolution in Western Sahara. Those stories plus Samson O'Malley's sports are coming up on Daybreak Africa. Sudanese protested over the weekend in Sudan and in some major capitals around the world, including Washington, D.C. and Paris, against the military takeover in their country. Meanwhile, the UN Special Representative to Sudan met Sunday with ousted Prime Minister Abdallah Hamdok at his residence in Khartoum, where he is said to still be under house arrest. Journalist Michael Ati in the Sudanese capital, Khartoum, says life was slowly returning to normal on Sunday following Saturday's large protest.
The general mood in Sudan, in some parts, life has returned to normal. Some businesses and markets and other private and public offices have reopened, but the turnout is still remain low.
Michael, we talked on Friday morning about the planned protest on Saturday. How was the protest on Saturday?
The protest was really sort kind of, how can I say? It's like it was something shaky to the military, shaky to the authority in Sudan, because before that, everything was paralyzed. Even the internet is still not there. But the phone line, which used to like receive internal calls or you call internal calls, they were also shut down. So there was no means of communication. Actually, tens of thousands of supporters of the political figures participated in Saturday's protest. I was near the protest that took place in Khartoum on the street 60, where thousands came on the street. And they were demanding the reinstatement of Prime Minister Abdallah Hamdok, but this should happen immediately by ending the partnership between the military and the civilian forces.
There are some reports that some people were killed.
There were casualties among the protesters who participated in Omdurman because they were trying to access the premises of the parliament. And since there were deployment of security around the parliament, they actually came in confrontation with the protesters. The police used tear gas and some used actually live bullets on protesters. And three protesters were killed and nearly 100 got injured and some even got unconscious due to tear gas that has been used. Sudanese public government radio and media this Sunday morning were reported that one police officer was also killed and one military officer got injured and few, like three or four of them, actually got injured.
There are reports that the UN Special Representative Volker has been meeting with ousted Prime Minister Hamdok. Has there been any indication in terms of what they discussed or what they are discussing?
It was a closed meeting. There was no any leak report to the media in Sudan, but the local radio here reported
that Folka posted on his official Twitter account, saying he met with the Prime Minister Abdullah Hamdok, and they discussed the way forward, and they discussed the chance of resumption of negotiations on the current political situation in Sudan. The military leader Abdel Fattah al-Burhan actually announced last week that he was still trying to convince Prime Minister Abdullah Hamdok to be reappointed as the Prime Minister to continue with the transitional period. But then during Saturday's protest, protesters actually were protesting against this move, that Hamdok should not accept this offer by the military leaders to come and be the Prime Minister again. If he wanted to become Prime Minister, they should be the one to bring him back, but not the military.
Michael, thank you so much. It's a pleasure talking with you always.
You're welcome.
That was journalist Michael Atit speaking with us from the Sudanese capital, Khartoum. As mentioned, Sudanese in the diaspora in Paris and Washington, D.C. also protested over the weekend against the military takeover in their country. Nandi Atahad attended the protest here in Washington, D.C.
Could you introduce yourself and tell us why did you come here today?
My name is Mohammed Omar. I came to support our revolution for the second time. I came all the...
Tell us what's happening in Sudan right now.
Right now, the military is trying to take over, and we're not going to let them do that. They did it for 30 years, and we're not going to allow them to do it again.
So when you come here to the U.S. capital, what is going to change when you come here? What kind of message you have for Sudanese there?
We want to voice more inside and outside the country.
Thank you so much.
That was journalist Nadia Taha at Saturday's Sudanese diaspora protest here in Washington, D.C. In Guinea, the leader of the Liberal Bloc Party says the sub-regional group Economic Community of West African States, ECOWAS, should listen more to the wishes of the people of the region if it wants to continue as the premier influential body in the sub-region. Fayami Limolo says it appears ECOWAS has started to do just that when it comes to how to deal with the military leaders in Guinea. This after an ECOWAS delegation concluded a follow-up visit to Guinea over the weekend. A communique of the visit made no mention of a six-month timetable that ECOWAS had previously proposed to hold elections in Guinea or even sanctions. Milimuno says it appears that ECOWAS has started to be understanding of the situation in Guinea.
Contrary with their first message they sent to the junta, they have completely changed, because the first time they came to Conakry, it was the finger pointing, it was the blame, it was sanction. Now, what they have said in their communique is that they are willing to support the process, and they've been very thankful to the junta for the action taken so far. The appointment of a civil prime minister and the government that is being put together, and also the charter they have signed. So they seem to encourage what is going on, and they are willing to support. It is exactly what the junta was asking from the beginning.
Do you think that ECOWAS might be willing to entertain letting the transition process go beyond the 6 months that ECOWAS has been requesting?
Of course. They didn't even mention anything about the six-month period they have set, because they knew themselves that Guinea in any way cannot organize transparent elections within 6 months, because there are so many things to be done. So they are not talking about it. And for us, it gives us hope that through them, the international community is going to understand the need to be on Guinea's side in this difficult time to support the process until we get a transparent election to finish the transition.
To what degree do you think what's happening in Mali also had an impact or influence ECOWAS' decision to at least tame down their rhetoric towards Guinea?
I think they have learned the lesson after what happened in Mali, because all those crises we are going through in West Africa, ECOWAS knows about them. But it is in their habit to support the dictators, not to listen to the people. And when there is a coup d'etat, they come with the action. And in Mali, they know that what they did, didn't work, and it made the situation even worse. So if they don't want a cover to disappear, they have to learn a lesson.
ECOWAS will be meeting on the 7th of November. They will be meeting again on the situation in Guinea and the situation in Mali on the 7th of November. What is the message do you think that Guinea would like to send to them?
What we could tell them is Mali as well as Guinea are the two country founders of ECOWAS organization. They are very important for the community. So if those two countries are in difficulties, ECOWAS has to be by their side to help them solve the crisis instead of coming like a soldier just to threaten the juntas and so on and so on.
Faya Milimuno is the leader of the Liberal Bloc Party of Guinea. He was speaking with us from the capital, Conakry. You are listening to Daybreak Africa on The Voice of America. I'm James Butte in Washington. Today is Monday, the first day of November. Political instability in the small southern African country of Lesotho is common because of constant changes of government, so much that in 2016, the Southern African Development Community, SADC, proposed changes in the country's constitution, security, the media, the judiciary, and governance. In 2014, then Prime Minister Thomas Thabane fled the country when he accused the military of overthrowing him. Recently, there was an attempt to remove current Prime Minister Moketsi Majoro after he fired three ministers and a deputy. Now, a National Reforms Authority, the NRA, has come up with some suggestions to solve the country's governance problems. NRA chairperson Pelele Lesola says key among the recommendations is that a sitting prime minister can only be removed by a two-thirds majority vote as opposed to a simple majority.
The most important issue under constitutional amendment is that from now onwards, on the issue of security, for the first time we are going to have the commander-in-chief that is going to be engraved in our constitution. We have also established the Security Council. We have got also the Security Commission. That commission will be responsible for the appointment of the head of security agencies.
Are you creating a process whereby more women can be, say, in government?
Mostly in parliament. We have got the direct decisions which we have received from the public is that there must be more women voices in parliament. So what we have proposed and we are will be sent into parliament is that the proportional representation part of it should be used to enhance more participation of women in parliament. Because it is easy to nominate women from the proportional representation.
I want to go back to the issue you raised about the commander-in-chief. What was it like before you created this post of commander-in-chief?
No, we are trying to remove the security forces from while they are still going to be subordinate to the civilian authority, that security chiefs are going to be appointed in terms of the constitution. So this is only now that we are proposing that the issue of the commander-in-chief should be included in the constitution.
Lesotho has been notoriously known for the rapid removal of its prime ministers. So did you address the issue of how and when a prime minister can be removed from office?
Yes. You see, sometime last year, the constitution was amended, wherein it was made easier to remove the prime minister from office. But what NRA has done now is to make it more stricter to remove the prime minister. The prime minister will be removed by two-thirds majority, not through a simple majority. So it's no more going to be easy to remove the prime minister.
Lesotho has a king, just like your neighbor Eswatini or Swaziland. But recently, Eswatini has been experiencing protests demanding democracy. Are you also looking at the role of the king of Lesotho?
No, the king of Lesotho is different from the king of Swaziland or Eswatini. They are different because the Lesotho king is the constitutional monarch.
What it means is that he works according to the directions of the constitution. He is advised by those who have been elected to perform some certain functions. He doesn't do them freely on his own, unlike in Swaziland, where the king has executive power. So in this country, we are not expecting any problem. In fact, the people of Lesotho are asking for more powers for the king.
It's been a pleasure speaking with you. I do appreciate it.
Oh, thank you very much.
Pelele Laisola is the chairperson of the National Reforms Authority of Lesotho. You're speaking with us from the capital, Maseru. Zimbabwe President Emmerson Mnangagwa says he is attending COP26, becoming the first Zimbabwe leader to visit the United Kingdom since Zimbabwe was accused of human rights abuses and election rigging. As Columbus Mavunga reports, Mnangagwa also says a UN rapporteur has proved that his government was right about the sanctions issue.
Winding up an annual conference of the ruling ZANU-PF party Saturday in Bindura, 80 kilometers north of Zimbabwe's capital, President Emmerson Mnangagwa said he was looking forward to attending the 2021 United Nations Climate Change Conference, also known as COP26 in Scotland, which begins Sunday.
I'm looking forward to the conference that tomorrow morning I travel to Glasgow, to the United Kingdom. After over two decades, it's after more than two decades of past that Zimbabwe leadership is going to another kingdom. I'm invited by Boris Johnson, and he's getting my nickname, One Man, as well as other leaders like the Prime Minister of India, and others who will be leading them.
President Mnangagwa also said he was happy about a report by UN Special Rapporteur Alena Dohan after a two-week visit to Zimbabwe. The Belarus national urged the US and other Western governments to lift sanctions they imposed on Zimbabwe in 2003 for alleged election rigging and human rights abuses.
We, as government, have been vindicated by the report released by the United Nations Special Rapporteur. We should congratulate ourselves that we have never been wrong and we shall always have been right. But those who have been found outside the law should record their position.
In an audio statement released by the U.S. Embassy in Harare, U.S. Representative to the United Nations, Linda Thomas-Greenfield, said sanctions on Zimbabwe's leadership were not hurting ordinary Zimbabweans. The European Union imposed travel and financial sanctions on then-Zimbabwean President Robert Mugabe and his allies in 2002 in response to reports of election rigging and human rights abuses. The U.S. followed suit with sanctions in 2003. Earlier this week, in separate statements, the US, Britain, and the European Union said Zimbabwe's economy was suffering not because of sanctions, but because of corruption and government mismanagement of the country's resources. Columbus Mavunga for VOA News, Bindura, Zimbabwe.
When historian Arila Marcus Sells noticed repeated references to two Sufi Muslim theologians in religious texts from the Western Sahara, she decided to look deeper into their teachings and work with the realm of the unseen. The result of her work will be published next year in a book, Sorcery or Science, Contesting Knowledge and Practice in West Africa Sufi Texts. From Pennsylvania State University Press, Marcus Sellers spoke to Ricky Stryak about researching the text, how the work of the theologians influenced Islam's evolution in the region, and the differences between science and sorcery.
In these manuscript libraries, I found that many of the ones that were dated and attached to specific names and came along with larger descriptions of what they were and how they worked and what they meant, they were attributed to members of this family, Sidi al-Mukhtar al-Kunti and his son Sidi Muhammad. And so I was able to bring these two topics together, this family with the history of these practices and these disciplines, in a way that proved really generative and really interesting.
How does an
the historical contextual understanding of this kind of debate shed light the evolution of Islam in West Africa?
One of the lines of inquiry that I address in my book is how the approach of Sufi Muslim leaders towards these practices has changed over time within the region. We have some data that suggests that before the life of al-Mukhtar al-Kunti, say in the early 18th century and the 17th century, Muslim scholars, and particularly Sufi Muslim scholars who discussed these practices, really didn't see anything worrisome at all about them and found engaging in them to almost always be acceptable forms of Muslim practice. And then these scholars came and they said, well, we're going to try to establish some limits, some dividing lines, and say that some of these practices are sorcery, are illegitimate and prohibited practices for Muslims, but some of them are legitimate. Some of them we're going to call science, the sciences of the secrets, the sciences of the unseen, and we're going to engage in them and we're going to teach them and we're going to be upfront about that. After them, scholars became more and more restrictive and prohibitive of these practices. That is elite scholars, but it seems from contemporary research that even as some of these elite Sufi scholars became more and more cautious and more restrictive about these practices, that they were becoming, if anything, even more popular.
How does your book talk about or address this kind of a relationship between the keeping of secrets and the sharing of information? How did this specific story evolve around that kind of framework?
When we talk about things that are secret and things that are public, that it's important to distinguish rhetoric from reality. The contested practices that my book discusses and that the Kunta discusses are called sciences of the secrets, and they are imbued with a rhetoric of secrecy. But the social authority and the prestige of the people that engaged in these practices and taught this knowledge depended on sharing those so-called secrets with others.
That was Arila Marcusells, historian and professor of religious studies at Elon University. She was speaking to Ricky Stryer from North Carolina. It's time now for Daybreak Africa Sports, and here is Samson O'Malley in Abuja, Nigeria. A very good Monday morning to you, Samson.
Good Monday morning to you too, James. We begin the sports with Ivory Coast International and Crystal Palace Football Club of England forward Wilfred Zaha, who says he was targeted with racist abuse on social media following his side's 2-0 win against Manchester City on Saturday. Wilfred Zaha, who scored in the 6th minute of the match to contribute to his side's victory, shared screenshots of multiple racist messages he had received on his verified Instagram account's story, preceded by a post where he explained why he wanted to share the abuse with his 1.1 million followers. In Ghana, the Ghana Premier League and the other lower leagues were both plagued with scores of hooliganism attacks, which was mostly directed at players and match officials last season. As the Ghana Premier League got underway this past weekend, the Ghana Football Association president, Kurt Okraku, has reiterated the willingness of the Football Association to fight hooliganism in the Ghana Premier League.
We continue to educate people. I think that the educational drive will be intensified this year. And hopefully we would be able to minimize the act of hooliganism that we all went through. It's important that people understand that there are always three results in the game: a win, a draw, or a defeat. Simple.
In marathon news, Elisha Kiprop won the 18th edition of the Nairobi Marathon held on Sunday. Elisha Kiprop took command of the race to emerge victorious, with Alphonse Keegan coming second. Joshua Kogo finished third. Elisha Kiprop, the 2018 winner, clocked 2 hours, 11 minutes, 07 seconds, and he was joined on the podium 4 seconds later by Keegan as Kogo crossed the finish line in 2 hours, 11 minutes, 14 seconds. Valentine Kipketer outsmarted Naomi Chipkogi in the women's 42 kilometers to win the race in 2 hours, 30 minutes and 02 seconds. Naomi settled for the second slot in 2 hours, 32 minutes, 23 seconds, with Lillian Chimewono coming third in 2 hours, 34 minutes, 14 seconds. In rugby news, Kenya Shujaa are the new Safari Sevens champions after registering a hard-fought
12-5 win against Germany in an entertaining final of the 23rd edition, which climaxed at Nyayo Stadium on Sunday. Fan favorite Alvin Bufor Otieno and Justin Olindi scored on either side of Jack Hart's try to hand Shujaa the crown they last won in 2016. And that's it on Daybreak Africa Sports. I am Samson Omale in Abuja, Nigeria. It's back to you, James, in Washington.
Thank you, Samson. Have a good day. And that's it for this Monday, November 1st edition of Daybreak Africa. We thank you for starting your week with us. On behalf of the Daybreak Africa crew, I'm James Bate in Washington, wishing you will have a great week.